No one tire den gondi yamde joy yabbara kamintaji chapande tati kibaru jimode fulfulde dodande studio kalangu min Omar Hama Isa Lawalido Masinach. And there kwa kibaru jimede ni en kala evi de deji de kapore doya de dubu jina edite chapande tati dun wani hore hala gola leuru September kwa ya famue late Africa putado hande subana odo nyame mingartan domajum. Rewbe tato tamwani kwa wata prefebe do chapante njegom edido prefebe watabe dana de lady mate Niger on nana de kibaru jimete fede haujine fiya durye so rewbe tohali wide ardanga lo feche ditano. Ya utere mate mpindino hande yata na haloa kure tufete de doko isinta nipe nyo coronavirus chagal muno wodi kutu mwadanta badi adama to horejo loktorobe mautom loktorere nyame Gwabo famini not in what in the real term opinion. Korija Mirta Modern Bien Dum de in a cupboard that Oya the Duke Ujinaji did a chapan the tati dum one coro, golleji tawat in their gola leur novembra do fi ya famue der late Africa kofuta handel subana do nyame. Dum do tawa kenana e gatoli yila ru jabugal kapor de kowala ela walmane bi a kapor de potor noni ko fedem lady haujine fila duru digol e bitinol kapor de ma jogaki kapor de kowala ela wal wadim. Kanyum wadi ko bieted Anselm yaburi dekter kauji do fila no kure der nation zini do fila potal e jabal kapor de der Africa famin e wide njila ki kabore ko wala elawol no wodi basi ko don waddata Musa Hassan yotti de makko.
C'est d'abord les criminels
Tafoni, qui trafiquent les armes bon, et qui les utilisent pour commettre des actes gatchejin tiagal mun non wonno ko pelle felobe du konna nati e majjum gam wadde murtereji hande de enan duf no wodi hono hernyereji ko wonna wada kaborde wonna wadire dum do fu no wada bonandaji yade himbe no dimba du konna ni pelle jojjinaade gal laamo den himbe wurdu konna torraji ko no ya e majjum no kewi sanne no dilla wuroji mu en doga yoppa dum lay torraji no wodi ko warta e mabbe kambe ko e mabbe kam woni barminede kam woni warede fa hande himbe torrede du konna fara wadede maccube e birdiji bondi gollenedo fi faljiji mu'e dum fu hono hirnyarne kanyum woni ko waddi dum ay tiagal dum dum go torra ko men jottal fille jondeji mabbe arzuku mabbe sabu kambe ben be ketta be ja gese mabbe dem won be ketta du konna be ja nokkuto be durot da ba be kawjo da baaji mabbe nonno konna be ketta ba be ja der lumoji hebbe gada muraduji mabbe ketta du yarde suka mabbe jangale
ko tel qui se retrouve déplacé interne ou réfugié.
Nani rafido tanade sendugol bakaji hakune rewbe warbe wadi ko ONG FAD Niger fedde haujine fi yadu yeso rewbe hali domun chagande prefebe chapande njegom edido ngatano kolati rewbe tatuton tawa nder mabbe. Yero duni nambi en tawido lawa lamu pechugol fi nget uji le Niger holi do emre chapande tati onfu rewbe non kani koke argatogol golle gomnenti noni yeru non Mariama Mamudu Jibo ardido fila sigila jinde fedde hali wide mamana da famini.
C'est une appréciation.
Non, moi mi manay non en fou. Ganget wuji ko rewbe ko kete der gollirde gomnati. Do pecce chapande tati do hermi ko handi hokke di doytanaka. Hana gattol prefet en tan. No wodi der gomnati on ko dol ministry bi rewbe on do rewbe ko kaka baka kabe kandiri. ONG FAD no woni no wada bawde mum gan tefude balla to ardibe ko watta rewbe kokke geduuji di der gollirde gomnati on. Amma min kolla ko rewbe gon gida kawjaaki gollirde gon hano jon gattol prefet no wodi rewbe ko kaabe baka lato prefet no ardibe partiji mabbe be kollimin kono wodi kollube ko yida gambe gida be accha koreji mabbe be dilla nyame denne sadar magidi no heewi de hana himbe itti muyde berde non to fu hakkeji amin di dartintaki no min gidi
le droit tel que nous les souhaitons.
Sobaabe be leydi meɗen Niger ngadi hawrinde joyi yaade jeɗɗi lewru novembre to endan zender do filla laamu e dillaanɓe leyɗe nder ƴamɗe ɗen suɓaaɓe ɓen ƴami ɗum ƴewtino laawol laamu koƴangol illu nder duuɓu jinaaji ɗiɗi e sappo e joyi ngol ɗatol capanɗe tati e jeegon do fi'i bittingol dillanɓe leyɗe ko wala e laawol ɗum gan durwididde e golleji hirnyereji kamɓe jippinol maɓɓe e bittinol faande dillanɓe leyɗe ɓe madame Tanal Her, conseiller de région Agadez Nani Koyu Mustafa Mamasani, il est zender.
l'internalisation
kurdu wangingo politique lady do fi himbe dillo wambe leydi kan holla der batu joda kalengu dun yaginama gan ewtinade yardo e goldidde kerol horebe kawjibe e fi himbe dillo wambe leydi hokkugo sembe do ewtinaki natobe e burtobe do keridin kokkol sembe golle chubabe do fi durwi didde fi dillo wambe leydi naral hebo fara ballobe gollida he gattol jawdi di golle ditte ko gomnati e to meriji di sarusi singe hawjotone hoytinagol talki himbe dillo wambe leydi do fi jahale mu'en no handi tilsine jon e loreji ko toji himbe dillo wambe be yawtino be tewa talki dillo wambe deni no dow labi lobbi
di document
e nder hantode ndungudo e nder leydi meɗen Niger remoɓe ɓe département Kanthie no Ania lowude ko keɓi e ley demal mu'en nder ƴeeli alkamisa bittiɗo noon duroɓe ñaynoyi geseje wuro Ungwar Duchi fadde gesele ɗen no Njofe ɗum doni mbiyen Bature ɗan siddo ɗum woni préfet mo Kanthie yehi ton lawka gam heɓande wolde hakkunde duroɓe remoɓe o mosola bandi min Abu Sarki Sale yewtide makko
min e hoore am mi ummi yehude fottoyde duroɓe ɓe enden gam hiwde no gartol maɓɓe gol enden wonno waɗira ndungu hikka gu enden ni no woodi toggu wooɗi no woodi nokkuje toggu waɗi daama no woodi du fa hannden nokkuje to ndungu gu enden wooɗay fofu siire Ungwan Duchi gartol duroɓe ɓe enden waddi ko gese ɗe enden wala fuu ko himɓe keɓi nder majje ɗe fuu daabaji ɗin enden naati nder majje bonnini amma yettore Allah ittol yonki waɗe nder majje min jehi to waɗuɓe bonnere de enden min nangi joyo nder maɓɓe min jarima tami e uddowa nden jo en gese ɗen min ƴami ɓeta dimma bonnere waɗade de enden ɓe kala du fa hannden foti ɓe jomnoto ɓe kaali foti ɓe jomnorto duroɓe ɓe enden kalana joɓi ceede ɗen foɗu foɗu fuu waɗe nder majjum
en kota nder région Agadez to hitande hikka nde jaccere no tawa leymum saniyan ko darta filla ndungu ngu ɗum du caggal ley fuɗɗode jeƴƴire nde noon ko ministre kajiɗo fi faabade nimɓe wanno hawrinde dow filla eto ndungu lawan magaji o ministre nani ko wi Anice Karimu Domaccu
sur le plan agricole
ar ko darata ndungu hikka gu nder département Adar Bisnat e ingal ndungu gu enden ni waɗi daama i feron tirosérine e arlite tonka ndungu en waɗa e baseɗɗa région Agadez dow guure mum keme ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e tati toɓeteɗe deme guure hemre e lasoji nayyi e jeenayyi gese mum'en gaɗay goɗɗum ko gasi goɗɗe du gaɗay fufuno himɓe waɗoɓe himɓe ujunaji keme ɗiɗo e sappo e ɗiɗo e ko deki ka en jaccerde enden durduɗe ɗen duni hikka nde en daari gacce gom waɗay nder majje nder ndungu gu enden fuu seyni ɗe gaɗay huuɗo noon ko heƴora ko ñamna daabaji nokkuje gon du ko fuɗay ba seɗɗa gulu ladde sappo e jeenayyi gaɗuɗi ɗi enden nder majji ko ɓuri hectare uji ujunaji sappo e jeetati kan en buli nder hectare uji ɗi du nde en kiisake huuɗo tonuji mum keme ɗiɗi e capanɗe joyi kan en gulu gu ñaami
ɗum waɗi lewru ko mbi'en to endal e département mo Doganduchi ñawu nango ɓucce dabbaji wangi nder mum o ñawu dabbaji du no raɓodira yeruno joom en andal dow durgol ɓe jamiri duroɓe tufa dabbaji mu'en gam hisidde ngu raɓo ñawu docteur Sadou Moussa ardiɗo Sarus kawjiɗo filla tugal nani ko fammini bandimin Abdoulaziz Dan Yumma dow maccu no woodi ñawgo banguɗo nder nokkure amin nango ɓuuce dabbaji wona na walla kesa noon dey ɗum ɓooyi komin keɓayi fuuta ɗum ɓangi no dabbaji no egga hoɗo amɓe yowoyɗi far azawa tokkiroji nder leyɗe bandiraɓe dabbaji ɗin ƴurana nder gurtol na'i mangol ngol ñawde noon nde woɗana e dabbaji ɗin fey seeɗa gam safare mum wala du duroɓen pammini hedde kerol e leydi Nigeria ɗon fuu no ñawde nden ndenne no ardiɓe filla durgol e pelle duroɓen waddi tindi bandiraɓe mu'en duroɓe min lildama kure ko watta tugal ngal illa ñamayi ko renata dabbaji amin ɗi nangay ɗin kadin tugal ngal ɗo tan hisintamin ñawgu mbiye nder fijoji pirtol balli gatteedi do enda leydi meden Niger no wodi ko wite baseball kambe softball lati do nder leydi America don fudda na wade ko pelle jenayi yaade sappo e didi watta dum diedonen tude secrétaire général fedde leydi Niger hawjinde filla fijoji pirtol balli biitode baseball e softball nani ko wi salamatu kadir do majju.
Baseball fijo balno gadirtego loci indiradi bad der English sire worbe du kaen buri wadude fijo go enda softball kandu rewbe gatta dum chaka mum en balure fietene der fijo baseball balure famarde no ranere balure softball kankay no burti de baseball den kankay diyan hako heccu kande wudi ko buri pelle sappo e jeegom kam min tawda do leedi Niger amma do enda der hubere nyame pelle den buri dudude miden he durwude du ko watta gadol fijoji di endan ni gada sembe de redu leedi Niger illa hitane dubi ujuna didi e sappo e joyi demin puddi wadude fijoji di endan himbe leedi America en gadi lato ittodira fijoji di endan minen du kebi jalorgal hitane fu lato ittodira fijoji di endan no gade ton endan harubanda
chacun qui se joue du côté d'Arubanda.
Sappo lewru novembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e go'o hande o duuɓi majjum capanɗe tati e nayi ni mbi'en ko général Seyni Kounthié hoorejo leydi meɗen ɗiɗaɓo maayi warde jon o do rima kena capanɗe tati e go lewru juillet duuɓi ujunere keme jeenayi capanɗe tati e go toenda fandu nder région Tillaberi o wari e laamu du illu sappo e joyi lewru avril duuɓi ujunere teme jeenayi capanɗe jeɗɗi e nayi wakkati o jippinno laamu hoorejo leydi meɗen arano biyeteɗo Jori Hamani to laamu soogueji wiyetengu CMS nanganimo kanko Kounthié kanjum waɗi duuɓi sappo e tati nde o wari e laamu ndin o golli sanne o hokki du sembe hano ko darta filla demal e durgol ko laati no tawda nokku manko. Nonni en garta e yewtere meɗen pindigol tuugal ko hisinta nimɓe ñaw coronavirus ono woni e hoore mum ɗo endan nder leydi meɗen Niger hawtade e kure cieduɗe anono safareji ɗi to fum woodi e tuugal ko hisinta niɗɗo ngu ñawdu no woodi ko tokkiti to ɗum yeru no joom en andal dow mum kolliri amma hunde noon ko hokkaka sembe yeru no loctoroɓen pammeniri madame Salum Mariama loctorojo mawɗo loctorore commune Gowaɓo mo ñamay nani ko fammini Rabia may kana dow maccu.
Après la vaccination contre
gada neddo wadi kural coronavirus gal neddo no nana nokku to kural gal wada no yuwa yuwa hore na hore neddo no nana chomri bandu mun wata dobe jomun no nawa wulo wulo no nana meskere
frisson et nausée
odon bowi huude faado kure de kisina coronavirus kebudo sadornan cellal chattudan na
donc nous ce qu'on a l'habitude de voir
to comme un bowi yide gadana be kural gal wobbe no boytoro no kure to kural gal wada no nawana be
peut avoir un étourdissement
kure de no bawi jofude nganchu e neddo na
on ne peut parler d'allergie au vaccin
wauta famede de jomu no wodi nganchu bandu sai gada kuran alanal gal wadama de fadde ba jomu tufete lokotoro ben no yama yala neddo no wodi nganchu bandu de ni jomu holli ko wala nganchu de ni tufama nawdum pamoro koy neddo nanta koy kai watta basigo amma de ni ko jomu nani gada kural gal na dum ko wonno nana no satti to don kai jomu no wawi kollimi gan wobbe no gada borre go to pika don lato hano to hite wul gada kural gal wadana gal
sa on peut la voir
neddo to fama den gada mu hebi sadornan cellal noy wada lamba oy hani no dude
numero vert qui se trouve sur la carte
neddo no wawi noddi lambaji gondi no bindi e talkurdu ko buri yidede kan woni jomun wara to nokku to dana kural gal holla to wonno nawa min binda ko min gi'i fu ko jomun wonno woytoro dum bani no kurden no wajju seddano min bindan dum gam min keba min jowtino dum gam min keba min pama kural gale wauta waddi sadarma gan yago yeso himbe ta chalo kure de
plus cette vaccination
do wonta kibaruji mede fulfulde tili Allah yettine jangato min gaddata on goddi e dengal fulfulde kirten to jamhirti